نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تلين كتك أتموغن بلا نزا موبين مصحابة رضي الله عنهم أبناوتي كلمك الزيكا كو مصحابة رضي الله عنهم ليلو تكن بلا نزا سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه متوانجي ألو زمانو آكي Panali nkhondo zosiyana siyana zimene masahaba radhiyallahu anhum adamenyana ndi akristu kapena kuti anthu akunja kwa chisilamu. Panali nkhondo zosiyana siyana. Ndiye pali nkhondo zina zimene mtume sallallahu alaihi wasallama ankamenya nawo komanso pali zina zimene mtume sallallahu alaihi wasallama ankango watuma masahaba radhiyallahu anhum kuti apite iyeyo samapita nawo. Ndiye nkhondo zimenezi mwaimodzi ndi ija nkhondo imene ili yayikulu nkhondo imene ili yochuka kwambiri nkhondo ya Uhud. Pa nkhondo ya Uhud mtumiki sallallahu alaihi wasallama adavulazidwa kwambiri ndi adani. Ndipo zitsulo za chipewa chake chozitetezera pa nkhondo zinabaya ndi kukanilira pa nkhope yake yolemekezeka ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kumanso Abu Ubaida ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu adatamangira kukamuthandizira mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Sayyidina Abu Ubaida radhiyallahu anhu atafika pamene padali mtumiki sallallahu alayhi wasallam anayemba kukuka zitsulo zomwe zinalowa munofu mwake munofu wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam zija ndipo chidachoka chimodzi ndi mano choncho atachotsa chitsulo cha mbali imodzi dzino lolemekezeka limodziso linachoka la Abu Ubaida ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu chifukwa ankaluma ndi mano ndi kumakoka mopanda kudzinena pa dzino limodzi lomwe lachokalo anagulitsano ntchito mano ake pofuna kukoka chitsulo china chomwe chinatsalira chija ndipo anakwanitsa kuchichotsa chomwe chonso mukutelomu dzino linaso linaguluka sinzati analuza mano angapo mtumiki sallallahu alaihi wasallam analuza mano awili kumaso Abu Ubaida radhiyallahu anhu naiso imodzimodzi ndiye pamene zitsulo zija zidakokedwa ndi kutulutsidwa kunja magazi adayamba kutuluka kwambiri kuchokera mthupi la mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Malik ibn Sinan amene ndi bambwa Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu adanyambita magazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi milomo yake. Zitatelo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalankhula mawu onena kuti moto sungadza kudze thupi lomwe magazi ake asakanikilana ndi magazi anga. Sinzati ngati sahaba uyu panafika pomwa kunyambita magazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndipo magazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallama akukasanikilana ndi a sahaba amene yeti mtumiki sallallahu alaihi wasallama akunena kuti yayi magazi ameneyo thupi la sahaba ameneyo ndizosatheka kuti likalowe ku jahannama ifa kuti magazi ayeyi asakanikilana ndi magazi a mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndiye point yathu yayikulu ili pa nsembe imene masahaba radhiyallahu anhum adaonetsa adapeleka pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam akulolela kuchotsa mano ake kuzipweteka cholinga chofuna kumuteteza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timpempha Allah subhanahu wa taala kuti nafeso atipase mtima umeneyo atipase chikondi chenicheni cha mtumiki sallallahu alaihi wasallama. Subhanallah bihamdihi subhanaka allahumma hamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.